The most dangerous rapper. Eswatini. Sudu mani bibi diama tu.
Ema kwala wale. Afelix. Ema kwala wale. Afelix.
Pela ngishile na mapidu izinja sami lesi sikhotha ngama red bull bapresi penny batting samba nango red batting bathi beke samba nabo 17 the gusty rap got his back with the color black sebafuna kubitcha baphethe brown dash baphethe nevirasi basophuma nange flash flash ngizongena nange speed kings kule bebe ngivula umnyango nange spec keys. I'm the vision of pro, I'm giving you the keys. Lapho ngifika khona baba usazovula isekele. Now ne beef lati baba usovela ugegele. Sesiyadwadla nsim sihlahla ama-clip clip. Fuck you man uzobona sidla ama-kip kip. Ophuza utshwala bethu umswanyeri yo-sip sip. Ngabaphinda ngenanyosi ngabafaki goat. Ngabagwaza ngale flow ngangaphathi goat. Ngabajinda ngenastory baba nginamahloni. Ngasephuma ngale walk yakaduduzane.
Duduzane.
Haha. Ewe. 2007 ngase ngiphume ekukhulu kuthi ngase ngiyayijinda nalempilo yabo mkhulu kuthi akhrepitos ngaqala ukubhema ngase ngikhipha intuthu asisho isigubhu baba vele sengibadisa uphuthu kanye okapu mhlaba indoda nqola i-foskin sebayangisaba bathi ngibhaqe nange-shipskin ababheke labafethu sebanathi-nathi lapho ngifika khona ekase ngikhoza isiphithiphithi sengibafaka isitopha mnandi sengiphenduka iqhubalo phela lesi sami ngilesi sama-28 noma nginqama emzimbeni futhi sigora ngiyasiphula ngilwa ngiphethe nesikorobo nalesidiva ngiyasula jelly cherry yakhifa sibhande ngiphethe i-joystick basoba izodlala ngayo baba njenge-lipstick ngikhoche i-Barcelona izolo lokhu angisena Messi sengiyangena esiphethu baba sengizohamba nongane bebasolo bangilindile bodankeni nozawe bathi Pakistan ilikasile masulumane
angelenunge bafana bami. I'm here and you give a fan of mine.